no kwange yegwe mbade zisubira jukira ekisero kye twese sinkana natuke waka amazima nze sebaka ndagukunda trule nagupenda rafiki yangu kirizangu sanyuze orisubi yange mukwano gwange sanyuse nyonyo kubanga ndi woli woli mukwano woli woli mukwano woli kubera opo kumala wala ikumala woli mukwano woli woli mukwano woli kubera opo kumala ni wala ikumala
opo gala kubera talo pagara tewali wakulimba mukisera cyo mukwano na urira bingi bikwatagana kufefena na yeto fayo ekisinga nja kwagara manji bankubire simu kugira bakurope na yeto kora beta wili kuden
oli mukwano oli Mukwano gwange yegwe mbade zisubira jukira ekisero kye twese sinkana natuke waka amazima nze sebaka
okwagala kubera talo okwagala tewali wakulimba mukisera kyo mukwano na urira bingi bikwatagana kufefena na yeto fayo better we live today.